Namtia stress, nakutia stress, nami kutia stress.
Once of records, baby. Yeah, show the brains on this one. My man, Joe, Mecca, Fenty, we murder this shit, man. Yo, okay, Mr. Sex, ndani ya ghetto la kinabo, humdundo picha la ex la dogo na piga chabo. Tangu zama sakale, mistari na wapa oma, kila na chondika mshale, tega skill to kwe ngoma.
Kata miti ya nebyembe, waite wali mwende, minta meshagio kamteje, situ na mwita mlesembe. Sumzimu wa kula tende, nige njo kujenge, mfasi liliteka, zizi joki boya minkuchenge.
Wamesha skia tetes, mini mchawi wa fest, sister do jipendekeze, ghetto ni nkushushe dress. Awana hamu, wanauliza ndandika vipi, hawajui ni na kalamu, kimo cha shimu.
Chomeka sina sifa, natangaza doa. Sina shori wa kumwita kama binti wa kumuoa. Vigoro anakwenda misa, na wingi wa madoa. Mpaka jiki ananiomba kolabo niweze kumtoa.
Namtia stress, nakutia stress. Jami kutia stress wewe. Kwanza record, tunakutia stress.
Yo, unacheki wajinga wanabuni, na tungo za kihuni. Kila bae naisabika kama ushindi wa zabuni. Bado na kampuni, dili nyingi wa kumbuni. Sina huni wa kujenga penzi na sabuni.
Azisha bifu geuke dafu, uone jinsi unavyongua. Bado natema vichafu, kazi kwa kumbana pua. Lazameni mpaka ina, kwa shoga sio mchongo. Sister du, sende china, pende jeni kubongo.
Ito Jomeka, aka mtoto wa moringe. Kipepe amenipa rungu kwenye bichi joku winde. Niko sawa sina wenge, chimbo kama kende. Lindo zaidi mlizi night, bila nyungo za mahenge.
Ushani soma, migazeti kwa kumdaku. Mr. Transformer na unga waya ni kidato wa mafiatu. Awana dili kwenye huu batu, wananita Mr. Jiki ya safisha ni biti chafu.
Nakutia stressi wewe. Nakutia stressi wewe. Johnny kutia stressi wewe. Kwanza records, tunakutia stressi wewe.
Yeah, yeah. We do it for funny, man. My man Venti, Jamaica. You know what? Show the points right here. Peace.